noise are Chuga.
Mansala.
Lick touches on the beat.
On the thing. Una time life uneza kukaza spana. Katua bakora na ikakuchapa mchana. Kushoto kulia kote kikaumana. Zika kutosha linguo zilo kubana. Usibiri, una mambo twita bamba. Kumbuki sikuile mambo zilikuwa kirambas. Kipindi kile hela na vutwa na kamba. Kati sahi, kila mbuga tunachanja. Sikiza, tatizo napenda sana kulalamika. Katu wa Mungu ndo sahi acha kuharakisha. Ujui kwa nini mechelewa, elewa. Ukiona yule amepewa vunga na yako itafika. Ilo usichanganye njia usipote. Ishi wewe na usijikompe. Zidisha sala kuliko go complain. Jua Mungu hana mchezo so don't play. Let's pray.
Mwamini Mungu afu funga chali yangu. Funga chali. Mwamini Mungu afu funga chali yangu. Tuna believe in God. Mwamini Mungu alafu fungia. Hawaii wala chelewi. Usulize ti kwa nini mbona sipewi.
Fungia.
Maisha tisi yelewi. Kajumba na kagari mbona sipewi.
Tulia.
Ipo siku wajumba watatesa. Kajumba na kagari uziba kama baresa. Ipo siku wajumba watatesa. Kajumba na kagari uziba kama baresa.
Mwamini Mungu afu funga chali yangu.
Visa vingi vilianza mapema sana. Wakati lawama mingi kabla wakati wa Bwana. Kipindi ambacho pande za watu soge. Kipindi ambacho bili za tuwezi kupe. Kipindi ambacho adwenyotu walipanda bendo. Kipindi ambacho hata simu zeto wapoke. Relax my cousin. Mezea na maji. Simu shazi sana unanimalizia chaji. Oh my God, we're in heaven. He's on the way to zao. Kipindi hatuna passion ila na
jam and drugs.
Sisemi, mambo goody good. Na meza sisemi, oh bloody. Tuliza kuna king of king. Wakati wa stress na mashida mingi mingi. Mwamini Mungu alafu funga dingi.
Mwamini Mungu alafu funga dingi.
Mwamini Mungu afu funga chali yangu. Funga chali. Mwamini Mungu afu funga chali yangu.
It's on the mix.